kuyophela nasandwedwe bakhala ngentuthuko bakwethu nasandwedwe bakhala ngentuthuko bakwethu
Ufya magiti sikulindile.